我 made it。
Walai na hapa mbele zenu leo nimekula kiapo. Nimekuwa maswezi kutoka, nimekolea na kapo. Seme kama kaniroga ni mahaba tu ambao ni yapo. Kiukwede amenona huko nyuma na bonge la tako. Toto li toto siku niko naye wala hana mitoko. Rafiki yake ni mimi sio mademu wala machoko. Anapenda kujiamini hivi ndivyo navyotaka mimi. Niko naye bampani na mlinda na namthamini. Napenda kibounce kisheki mzio na daddy you got me baby. Na kupa zako credit tuna mapenzi mengi lady. Brr, yeah, no one like you baby. Nikicheki kwenye moyo wangu mependa credit. Tumbuka siwezi kumwacha mtu mabaki. Kidume nakadamiza na kikisha mambo ni safi. Kuona mtu unayempenda ni raha muda bote fura. Kuna mwenyewe unangaa zaidi ya mwanga wa taa. Misukosuko msugwano inatokea gambo na tumswano. Tunayemaliza na mama la mama mambo yanakuwa tu. Keep this better and spinning. Fuck them in, wewe na mimi muda bote uko ready. Tunakiwasha kinawaka my baby. She love me, she hug me. She wanna stay to around me. Kiss me baby, come hug me. Pure love is on me. Tumbuka.